Kufanele ngisibuyisele imali. Kume ngishushintshe sibuyisele imali. Ingena stolong sengiyavume ngakabani. Ikhambe kusebenzi, ingqondo ayiqabani. Ngifuna imali, 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 imali. Shibugubu, shinkulungwane. Ngifuna imali, 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 imali. Ngisholoni bugubu, inkulungwane. Sezimalene ngisibuyisele imali. Kume ngishushintshe sibuyisele imali. Ingena stolong sengiyavume ngakabani. Ikhambe kusebenzi, ingqondo ayiqabani. Ngifuna imali, 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 imali. Shibugubu. Shinkulungwane, funi mali 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 mali, solo ni bugubu, inkulungwane.
Mali 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 epepa. Mali 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 epepa.
Yeah.